dajimsafi.com.
Shindana na mi
weba da kusoma.
Nakumbuka juzi ata mama nisema, Mama Samia kaniambia kizoro shena
tafungia.
Na ulipo mweusi utakimbia wewe.
Mama Samia kaniambia
kizoro
shena
tafungia.
Na ulipo mweusi utakimbia wewe.
Hoya visi mutakata
Yakube ya sariho,
msingi soraki,
habari ya kini kariho.
Na kama ujui,
habari dogo.
Anda uduku mimi na wewe njobasi, we mkorogo mekukata haukutaki.
Anda uduku mimi na wewe njobasi, we mbaka shume mbaka la bahali mati.
Unajidanganya, unajongopea, emu wa masera dada unapenda hera. Unadanga sana, ushajichokea. Shakumara kwacha kutufukia wewe.
Mama Samia
kaniambia
kaniambia
soro shena tafungia
tafungia
na usitakimbia wewe.
Mama Samia kaniambia soro shena
tafungia
na usitakimbia wewe.
Korogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi? Hoya kaka mkorogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi?
dajimsafi.com.
Makabila mkorogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi? Hoya wewe mkorogo kisha fungiwa sula yako taiweka wapi? Twende basi tena twende mbele 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 mbele. Nyuma bagala twende mbele 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 mbele. Nyuma ilala twende mbele. Rudi nyuma Kinondoni twende mbele. Rudi nyuma Oslo pinki wanangu life Mendes dancer. Warm my love we yes sir. Vido boy best I'm calling on Shanko Junior Blasta Chili boy. Abdoro Dula Monsairi Baba Dizom Jamaica Manjo Yondo DJ DJ Boncha Kaka Ami Boy King Wewe MP Brandy.
Kuwango makali kutoka kwa dajimsafi.com.